It's a play ZambianMusic.com.
We beats go crazy.
Esconde boy come number one. Yeah,
Pepia.
You never loved me before. Why you wanna love me later? I guess you do that cause you know now I got my paper. Let me call my neighbor. Kama kitu polisi watakubeba. Mweza kumimba mesha beba. Inshallah suna tagi posi kuleba. Ariki fupisha fungua mpya kurasa. Ila bado nakumbuka ulivo nyanya saa. Mweza kona nitaka saa. Tuongea kusimu ya natari saa. Ask my neighbor.
Kashaiwe nadi sambili la sana kateiwe kashamwe mwina mwandini na wabana mberbe mbambarpa ya wenwe amali funda mwana wa mucheshu watekanya alante kana panshinga na rufyani. She's so beautiful, I can get my life for now. Nilanguize kwa kundu winga chila yena.
Kale mpanya vadia inena na wabika pesa. Apakula na pose valisena. Nangulani jojo waleta Sininga bweze po Teti tivo mbe Pantu tafya wame yue Kumkala nawe Sininga bweze po Nangulani jojo waleta Sininga bweze po Teti tivo mbe Ali mweliwe
Kudumanji wabwe ransugu Funa chani kwa ine. Been long, I moved on. Now you back where you cheated so. Chonde mundi si e neva. Usa kudige sindi magulota. Let me be sindi magusoa. Iwe don't you bother you and me, it's over. Moyo wanga ulimu oda. Oh my baby, ama ndikwa nira. Such a sweet lady. My new baby, sakonda milandu. Nkazi wakaridwe.
Antutafya wameyue. Kumkala nawe, sininga bweze po.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po, teti tivo mbe. Pantu tafya wameyue. Kumkala nawe, sininga bweze po.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po, teti tivo mbe.
Nungo mwane po naina. Na wane lila lila nde smila. Ite love ya kuchaina. It's original and straight from malaria. The Italian and the Kumaneba.
Kumaneba, 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 Kumaneba.
It's a play, ZambianMusic.com. Exclusive banger.